studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere tete lewru juillet hitande 2017 jana yamde sokido studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumar way galo gagne kante won to boggi jamde to se kirabon kompetitif wi de ko yata milliyoji temedna e noga e tati kalis euro dun hani wattede wattu jono fa gube dun won debbe noddete G5 sa helde ngatteli lefol sa hengel fu e mangal mudu dido kabaruji dokkama kenya wakande ngatno botuma be o do bomoko do o reddi leydi France ndi mo noddete Emmanuel Macron o mo wonno do o wi France waran fabirade do gube arande mudum fu ko yata milliyoji jetti kalis euro le majju Macron holli tiwi do mo haaja jababuji lobbi leedi do golleji dal mudo haaday do taw wirfitkino kaldal e kawrangal wori le leedi medendi o wi non tan watta so kaldal e kawrangal tabama non watta dum won so jam e deder hewte le malifu e mangal mudum belle union européenne ban gonde hokkindirde juude fab jewto nyalom hande hono kabaru wattu wonde e walitirade be dokka jamar da hakkilaji lobbi yontar jabbi non de be jehi nokku nodde ten jiba idum le lamu kettobe be gonde hokkude jamar wonde tonde hakkilaji lobbi secrétaire di wonon sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade ko yata milliyoji temedenayi fa yotto noga e tati e go'o nonbe kolli noga e tati nonbe kollitiri wiide dum woni hon kalis euro dum hani wattede fa gube G5 sa helde chaake leyi leedindi fu e mangal mudo le lefol G5 sa hengol fu dido kabaruji dokkam wakande president ngabe gonno wadde botumuden kenyen do bomako do Ousmane Ali Boudi
horaju leedi meden di IBK holli wiide golleji di mbawa waddede chagal jawdi o wi ko mogginobe jiida dum fu hala jawdi be kalanno e wi makko jawdi ko horebe leede de kulliti ko hani hejude ana wara e milliyoji temede nay e noga e tati euro IBK beedi do hen wiide de leede joyi gonde de fedde dum wonno Mali Niger Burkina Mauritanie Kenya Chad hende e majje fu tinota itta milliyoji 10 euro Union Européenne hollitino faabirte milliyo chapande joyi euro horejo leedi France holli wiide gol faabugol jokkan waddede faaboya Emmanuel Macron holli wiide le ko warata kawrital faabirtobe jawdi watte o wiidu o mo jogi gikke lobbo fa denta leedi France e leedi Allemagne nyande botumo kani wadde 10 etat lewru juriyen du kollita ndewri faabade de fedde horejo leedi France holli wiide le timmode lewru uttu waroru woni ko mangal parbe kani fuddude golle jonde mabbe watte seware e wi makko betinobe kabba kumi fa gasa yalla jaabu lobbo ana hebe Macron e wi mudum le hakkunde lewru septembre e octobre woni ko soldat CMB kani fuddude golle le sa hengel
fa hande kanko Emmanuel Macron kenya ndo wonno do bomako do holli tiwide balle guuji di ka ta don tan wattu juno wadi no dango fewde dum won laami be dedo leede joy ben tinno tekkino kumol yewto yalla hono nyaloma hande kaani fewtude dido golleji tiidudi o hokki dido kabaruji kenya ndo wonno do bomako do Mohamedou Samaseku
e fuddore kawrtal gal kalanko leedi France ndi holli tiwide leedi makko ndi faborto chapande jiddi mobilaji kertaadi e kanya imadraji wolde dongal kabaru mangal pad en Emmanuel Macron bami adi faba hakke milioji jetti kalsi euro do e chakita hitande de o yetti sanne o do mijo lobbo dental human ningal sahel o mo leedi France ndi na wilti faba de fa hande lewi kanko Emmanuel Macron mo gikani kabaruji lobbi nyande 10 etat lewru juyendu chagal batu hakune leede France Allemagne to Paris ton bangal pilital leede didde innade ngal do dental ka yalla faba dumo to do na hebo kanaka leedi France ndi holliti wiide kambe horebe feddende e kanye mangal pat embe kani hollitinde nafa G5O e le tabagol sereji neddako o holliti hono rojo makko embe wiide ana hani jabuji pewdi tayke yalla pabatobe ana jabana o do kabaru mijo kebado wattu kawrtal lewru fevrier ndu imma de ngal do gubal dental solosabe leede G5 Sahel yo habude gube jardin kobe lifo leede de hakke ujinaji njon yimbe le kani pudude o do golle
le majjum kanko horejo leedi France ndi o haaday don taw wirfitkino kaldal e kawrangal wordi o yi wajib sina dati politique njaltine le hen jewto yalla hono ngal han tabirede kede ko mo sifi do hen kenyan do facci tango Mohamedou Samaseku
le retour durable
dewtagol jam e deejere dumotodo nder sahal leedi malindi yata ciagal golleji talkul kawral ngal yobbe leedi malindi kumani dun ampezan odun jehinade dun ibrahim anda wid imade amen yo fabarima yalla ko yari yeso ko nasembine yalla hejo golle dawra do anawara dubi didi huncene hore no fewiri min mila wide ko urata fuf hinade joni e mumtugol kaborde nanugol kabatobe nder larmi rifagol kajabe lamu be nder tateji leedi fuf e kanye kabaru hakitara lam sabi imade raji ndena yata ciagal dabreji politikaku dun woni ko kan tane hore fewde e mangal pat amen farantini be yonkiji mun en batte dido imadraji denago
se battre risque leur vie pour cet effort de sécurité
kan ko hore ji leydi ndi on do wattu fu o jabi Emmanuel Macron holliti wiide golleji dan gonde fiedle hen dabareji dan gonde yaltide le hen wonde yarde yeso no kaldale kawrangal han tebrede holliti widdu dun wayli tagol nugal sariangal kanko Ibrahim Boubacar Keita o tagal ko maji kewde gadle no koko holliti widdu dun wayli tingol nugal sariangal kanko o yartale hen tagal sekrab so ngabbi do be mala me ande ngal do bayni tertol mi jojju modon no noddi min do di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi sappo didi hejabe feddi union européenne de yonter jabbinonde be gonno nokku no dirter jipa won dum won ley lamu katonon be kolitiri wiide wattu jone be gondo okude jamaare wonde tonde hakkilaji lobbi sisilmo be ciubi o jamaa faabo no wattu wonde weltirade dewdu yelo hono haani haybide ladde jingondi tondi le majjube ndokki jamaade hakkilaji lobbi dewtodo yella hono haawanu jingondi tondi kaani haybirede kede Ousmane Ali Boule Mahmoudou Samassé ko pewni en do hen
le golleji di leedo tuba ko be gondi wadde do daranaade weltogol wattu nelab union européen je le yontere jabbene le ngendi jiba le cercle kati ko nabbe himbe ton yo faabe daara no ko kuran gada do jiba o kanye tutugol ledde le ngendi ndi kedde ko Cécile Tassin Pelzer hore je fedde union européen de wi ko sabe de be cubi ndi ngendi do faccitango Mohamed Samaseku
nous avons choisi
e cubi ke odo wuro sabe be jogi tumabe ton no ko fewngol kuran der sifaji didi bangi goto yo kuran mo buri fuf nawtrade do woni kuran nange bangi goddo dum e be jogi kuran mo jezel mo notortatan e wattuti alaji min tutan ledde do jamarande tinno wonde hore mudun tutugo ledde e hebude de
on est détruire
o kuran gondo jiba ana wawi hokkude kuran le nyaloma fu kilowatt er ngaji temedide e chapande joyi e dum faabo sanne himbe de ngendi kede ko madame say oxu des aguer horejo elcom kumanibe fa commune ngaji keba kuran ko wi ko woni golle o projet
en global ça peut
le sifa kilowatt uji temedide e chapande joyi mu fewna tan der nyaloma machine goddo mbawdo gullude der hakleru ji didi nawudi sembe makku kilowattuji chapande nay e jetti amsadaji fuf nambara ujinaji temede nay kalisi euro dentube dernade di ngoni commune o gollirde de kanya projet o
il projet
e wi maire commune o himbe ngendi makkondi anda torraji ko weltagol wattu way wadde wi ko hani waddede himbe be pamene torraji ko dum watta fa jalta le numere kede ko Sekou Diallo maire commune jibawi
ça nous a donné de l'énergie
min kebi yite min kebi foyre dum lato sababu kebe men de njirwa wi kaaji di dun buito yogore jamaare amande kay na andani kabaru weltere wakati o sabi gamenga jangube kewa min milawide sabe computer der radioji en dokobe kabaruji kanya dun pabotobe be jamare de fuddi be dorade famu kabaru waytere wakati o
c'est changement climatique
o kuran wadan faabe himbe nawtoro dun buyte gollirinde essentieji wadan dun faabe be do hebude denago
union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikrab njurnere gelor onne les raisons ngaji meden di en pukiran do gawo do ko yaata yimbele chapantaton dunke en tinaji fa yotto amire wobbe tombe halana ne kanyen gondi e famminede ila aswer jabbe nonde kabaru dun kutteji tungidi hono bonandaji ngattede fewde e robele be kolitiwi dun woni cile didi wattu jono walde ONG de nodde grefande an golla dido golleji do tugorgal leydi peyiba ci ngurute ngartan faado segudo ko yaata sukabe jokol udinere kanyen gondi e famminede no kabar nugal sere kessangal wori le leedi meden de koni faana modu fa pamo kon le ndedo dewtere lanni bo wodo golle fedde de nuddata wi en sona ci urute ngardam faado tumbutu do kanko nuddata da baba mama kanko no horejo wattu jono yimbele sahibe wolbe to tumbuto wiama le biro makko odu ko yaata yimbele noga e tatom anali hen roobe le tato anali o do biro goto de jetti gonde leeyi lamorde tumbutu de fu anali dido golleji Rute ngaranti miniren faado kaydo wattu jono be bihi maro dabaji goto jodido nokku nodderte do diboli kerol hakkunde mali e senegal hollitan wiade aljumar de binonde yimbele won fimo fibe mo ton njoppi mo hakkunde gurdam e mayde wattu jono wiama o don neddo wala fu ko so dido toraaji njottimo ton dabaji makko gujjano ton so mo wonduno en dato dido dabaji su yimbele be kebi mo li ladde to wuy e jatti kanyi en pimo wattu jono dum woni honde gulan wonde wadde le hen fa dewte yella hod wadi tiagal dido golleji sekrab do katte nyaloma hande kabaruji mede di min juto sanne hedade heju jamme hollitinde wiidi studio taman do wala fu koni faana amen sono ko don do kabaruji de fulfulde kala mo tawa min toni le nokko futtino ya fo min faande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yotre mede de ana wodi wassalam
Sito Tamani.